Once again, it's the man with the master plan. Legendary bird, future of the game. How they do it for my people, now you do it for fam. BJ the name, let's go. It's the Boomba, South Akita. Hii ni kwa wote wajane na wenye ja. Madirika kama sa, kwenye giza nita. Tokea magetoni, woga nisha kata. Another headbang, hitmaker, Jay Natash. Amani kwa mwanangu darasa. Ni msato kama mzazi tuva na DJ Flash. Tunapaga misa, anga za wana, mwana jifraj. Tumesha ruka viyuzi, mbali mbali vya tari. Tumetoka mbali, R.A.P. Thomas Mashari. Ndio mana tunacheka, tu hato pija na kiss. Tuchape hata risasi, tunatoka Katundu Lisu.
Yeah, nimezaliwa kita. Na mbino zote za kutengeneza chapa. Yeah, na siwezi zuba. Toka geto tumbingoni, mina tetea kita. Mina paga misa, paga misa. 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 Paga misa, paga misa.
Stack on and on and on like this. Saka vumba, saka mapende lakini peace. Watu awalali sadali usiji mix. Yani, here come the sound of police. Aisha bokasa, na mitikasa mwendo kasa. Leo umepata, kesho umekosa ndo wa wasi. Hiko mafans, watoto na walodisha class. Mwana msolo fa ganzi, vito vya plans kwangu duanzi bas. Mgodi unotembea ulo shani na zaga zaga. Toko na vya toka zipopo usugwa gaga. Roo ya kajiri kama mengi ya ukosaga. Haina shobo dundo, shoboga ni vunje chaga.
Mikomi stand up.
Umoja ndo nguvu yetu, mshika mano na upendo kwa faida ya watu.
Morogoro stand up.
Mdi kasoro bahari na maji ya tiririka. Milima ndo asili ya
Tanzania stand up.
Mwana bunduki mchana kuope na watu asojulikana. Iko wapi ya mani yetu.
Africa stand up. One love, one people, one continent.
Sote ni ndugu ndo kauli yetu.
Yeah, nimezaliwa kita. Na mbinu zote za kutengeneza chapa. Yeah, na siwezi zuba. Toka geto tumbingoni, mina tetea kita. Mina
paga misa, paga misa. Paga misa,
paga misa. Paga misa,
paga misa.
Paga misa, paga misa.